olo e mafuta male SBS Samoan.
Ile nei wa ai tau o le tau mafana fana male vevela o le ato o tele e anga iai i matafanga male ngā taifale i tafaonga mata elenga. Ua au mai iai masela pata inga i le to o tele e le maasani i le a au pe le lava le mahalosi male si i la fia ona a au ina ia wha auta auta ona ole malemo o se mea e vave ona umaili ola o se tangata. O se feau o loo tūleia mālo sia li tina o luse kini vavuai ina ua lei loala na tama o Jonah i le tafe o le au i se matafanga i le Mornington Peninsula i Victoria i le se fuluma sina ua tuana i.
The trauma of that day is still with us today. Losing someone that young who had so much to live for and had such a promising life ahead of him has been really devastating.
O le matafanga ele i aini leo leo po o se patrol, ana sa unua luse, o Jonah faatoa lua se fulu tausanga le matua ele taimi na maliwai ina ua malemo. Ma o se mea e le mana o yo o isi a inga mawhanau le tūlanga mawhatia i le maliu o se tasi o le whanau ina ua malemo i le sami.
We would never want to see any other family go through this. I don't mind talking about it so much because if it helps some others, if it helps causes like this, I think that then I'm happy to talk about the incident just so that people are aware.
O le tauma fanafana, le sama na te anei, e to alua se fulu ma le fitu tangata na maa liliwai ina ua maale le moi Victoria. Na faali e Dr. Hannah Kalvali, o le Life Saving Victoria, po o le aau, po o le snorkel, po o le folau i se vaa faila, e yei lava tu langala matia e te tauona no fouta iai.
And so what this means is it's not necessarily a dangerous beach, or it might be a bay or a calmer looking beach, but it's more of the activities that people are doing in those areas and their abilities to be able to deal with the water conditions that they're facing.
I le se fulu me le lua maasinga o le tausanga na te anei, e to a lima se fulu me le whātanga tana maali liwai ina ua maale lemo i Victoria. O le to atele, o tūpulanga i le vā o le se fulu me le lima ma le lua se fulu me le whātausanga le mātutua, ai o le to a lua se fulu me le tasua i lātou, o tangata au mau po o migrants. Na saunoa Randeep Saini o le Life Saving Victoria, ua mautinoa ma ua manino le tatau i tangata au mau o na muamua a oa o le a au a ele ioso i le sami po o se vai. Ai au pitosili o na taua mo alato whanau.
So we can't shy away from the numbers, indicate very strongly a big representation of CALD community. Now, what is important is how do we provide a path for reducing these number of deaths in these communities.
Le lapata inga mai a Dr. Kalvali, o lou saunga le mu e yo lava a ao. Aua e te inu ava malosi, ma e ta ele le sami po o se swimming pool.
Look, we're dealing with Mother Nature at the end of the day, and as much as we can forecast conditions, it is unpredictable at times. And so the onus is on everybody for their own water safety to make sure that they can stay safe.
Toi fia whaafafonga i nisi tala whaapea? Whaafafonga i le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fela wai mawailau podcast.